muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, aho muri hose kandi muradukurikira no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muraho murakomeye, ni Thomas Kamirindi, ni ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ese ababana ubumuga bagomba gufashwa gusa cyangwa nabo bashobora gufasha abandi? Iki kibazo nacyongorewe na Nyankiko Pierre. Nyankiko yashinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited, Panya ndetse bituruka ku mazina ye, gifite icyicaro gikuru ku Kimironko i Kigali, ni naho Nyankiko atuye, afasha urubyiruko kwiteza imbere. Muri iki kiganiro Nyankiko Pierre ari kumwe na Barame Adrien ukuriye Panya Limited i Nyamata mu karere ka Bugesera. Panya Limited rero ifite abanyamuryango barenga 300 barimo 140 b'Inyamata, bose n'urubyiruko, bakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare. Ijambo rero ni rya Nyankiko Pierre na Barame Adrien. Nyankiko, we urahura komeye?
Muraho.
Barame, uraho neza?
Muraho.
Mwese ndabashimiye rwose akanya muduhaye, ndabashimiye byimazeyo. Tutatinze cyane, reka duhere kuri Nyankiko. Nyankiko ni muntu ki?
Nyankiko Pierre ni umupapa ufite abana batatu. Afite umugore nawe witwa Mukanziza Venancia, ufite ubumuga bwo kutabona. Nawe twembi dukoresheje ngo ni y'umweru.
Mwese mufite ubumuga bwo kutabona?
Yeah.
Wowe na madamu wawe?
Yena madamu wanjye dufite ubumuga bwo kutabona, twamaze kwiyakira. None nubwo rero tugifite ubuhumyi, ahubwo dufite ya maso namwe mudafite.
Yeah.
Ni ukuvuga ngo rero Nyankiko ni umushoramari, ni umucuruzi, ufite ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited Pierre Nyankiko, kirarojisitire muri RDB, Rwanda Development Board.
Ni ukuvuga gifite uburenganzira bwo gucuruza, mbese bwemewe na leta?
Buremewe rwose, nta kibazo.
Yego.
Kwa kumugaragaro ntabwo dukora mu bwihisho. Ni ukuvuga ngo rero Panya Limited icyo kigo gifite intumbero yo gufasha urubyiruko kwikura mu bushomeri, kwikura mu bukene, kwiyakira muri ubwo buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo twateye iyo ntambwe tumaze gusohoka mu matsinda y'abafite ubumuga, tumaze kumva ko turi Abanyarwanda kimwe nk'abandi badafite ubumuga. Noneho turenga gufashwa, tujya gufasha natwe.
None rero icyo gitekerezo cyo gushinga ikigo, yego, wowe na madamu wawe byabajemo gute? Mwumvise umushinga wo gukora, wo gushyira urubyiruko mu gutwara ibintu abantu n'ibintu ku magare, byabajemo gute?
No kuvuga ngo twebwe niga muri secondaire za Gahini.
Yego.
Niga muri za primaire za Gahini, nakundaga ibintu by'amateka. Kareba abafilozofi ba Socrate, nkareba nize za Revolution Francaise, Amerika, gutyo zose ndareba. Aho hose niho nakuye icyitegererezo kuri bari abahanga
eh
uko bavuga ngo ujutanga aho guhabwa watanga
aha
kwafashijwe igihe kinini cyane kuki twa tutagira mu gihe cyo gufasha abandi bantu ubwo twiganye secondaire gahini je na madamu ku ntebe imwe twicara na mu ishuri rimwe turangije kuva ku mashuri gahini kutujya mu bintu byendanye n'ubugororangingo byita fizioterapi dushinga ivuriro hari akabeza ku isoko cabinet de massage
yego
nayo turiba ita zema inzitizi dufata undi mwanzuro wo kujya gushaka akazi mu maweni hano hanze nkorera ikigo cy'ubuntu Edmonton cyashinze ikigo mu Rwanda cyitwa Sante Cesari cyano Kimironko ubu bosi wacyo ni ambasaderi w'u Rwanda muri mu Budage yitwa Igor aho hantu hose ndabonaga rero ibyo bintu ba ambasaderi Igor akora n'umumama witwa Nicole Pajo ndareba ndavuga ati ibi bintu nange nkwiye gufasha narebye rero mu rubyiruko na madamu twicaranye turavuga turi muri mu rubyiruko harimo gap nini
ni ukuvuga icyuho gap ni ukuvuga icyuho
yari harimo icyuho ndavuga ati iki cyuho ni gute twacyuzuza dufata umwanzuro na madamu turabatirika niba tujye gufasha urubyiruko noneho rero ubwo ngubwo twakoze isesengura ry'imirimo usanga ugendanye natwe ku manacinga gucunga waba wo gutwara ibintu n'abantu ku magare bitangirira muri Kimironko tuza kwagura imbibi tujya mu Bugesera nk'uko tuzakwira igihugu cyose tuguye ngo dusanishe urubyiruko abafite ubumuga n'abadafite ubumuga tubasobanurire uburyo bakuzuzanya
Niko nyanyiko we mwiga mu mashuri yisumbuye n'amashuri mato ya mwiganaga n'abantu bafite amaso babona bo nta bumuga bafite ntabwo byabagoye
Yara dutonze mu muzo wa mbere
eh
ariko noneho umuntu kuvuyeho tugenda tubyakira
aha
ikigo cya nkigatagara mu kigo cya Serepo ko arafite ubumuga twenyine bw'ingingo ubw'amaso nari igatagara ya Nyanza tugeze muri secondaire tubona ubuzima burahindutse tugiye kwigana n'abantu badafite ubumuga biradutanga ariko mu gihe gito cyane burya iyo ugize ikibazo ukacyakira mu gihe gito cyane utubona kandi ari ibintu bisanzwe kubana n'abantu badafite ubumuga nabo twese tubigira ibintu bisanzwe
yego
dutangira noneho kujya tubarandata
kandi baba bafite amaso
kumureba aba nijoro ukafata nk'isheni y'abantu mwituma ukabayobora
ndakashahurwa
nawe kumanywa bakakuyobora ukumva isi ni magirirane niho twahera tuvuga ngo ntawe ufite ubumuga ntawe udafite ubumuga bose kimwe ubu ndi umugabo wubatse ndi umugabo w'umusoramari kuko wumva bano bagabo bakomeye
yego hanyuma mbere yuko duha n'ijambo barame tubwire na madamu wa wameza te rero nyine weho tubwiye ko nawe afite ubumuga bwo kutabona ubu ngubu nabageze kuki yego
mukanzi za Venasiya ni muntu ki yize amashuri atandatu ya primaire gatagara Nyanza kwiganya secondaire gahini mu rwunge rw'amashuri rwa gahini yari mu baporoso amaze kwiga aho ngaho yize ibintu bijyanye na fizioterapi amahugurwa agendanye na fizioterapi arangije ibyo twakoranye muri icyo kigo nababwiye cy'ubuvuzi tuzaza kugihagati ajya kwiga kaminuza muri college of education iyi bitaga kiye arangije kwigamo bahise bamuha akazi leta y'ubumwe y'u Rwanda yamuhaye akazi muri rebu hari umushinga witwaga mentorship ajya kuhagararira iburasirazuba mu kigo cya Gatagara ubwo ngubwo leta y'u Rwanda iza kumuselekisiyona imuha buruse imujyana kwiga muri Kenya muri Kenyatta University ni icyiciro cya gatatu bita masters ubu rero ni inzobere mu bintu byo gufasha abafite ubumuga no gufasha abakene kuko buriya n'ubukene ni ubumuga ajya ngo rero azaze yuzuze icyo cyuho kugira ngo afashe abantu bikure mu bukene biyakire kuko ibyo bagiye kugushaka mu buzobere.
Ubu ngubu baracyiga ari hafi kurangiza.
Ubu ngubu arimo arandika teze.
Yego.
Arasoza amasomo ye mu kwa 12. Simba bigenze neza.
Ye. Nuko. Noneho reka tubaze n'abarame nshuti z'ijwi rya Amerika mbibutse yuko turimo tuganira na Nyankiko Pierre washinze ikigo Panya Limited niwe twumvaga. Noneho rero ari kumwe n'abarame uhagarariye Panya Limited inyamata. Niko barame, iyi Panya wayumvise gute, wayumvise ryari?
Murakoze kuma aka kanya. Mbere na mbere ndabanza nshimire Pierre Nyankiko kubera yuko adutekerejeho nk'urubyiruko rwo mu Bugese. Mu by'ukuri namenyanye n'uwo mugabo, namenyanye nawe bitewe n'undi mukobwa dutuwe tuziranye nawe ufite ubumuga bwo kutabona.
Ariko wowe urabona uri muzima, nubwo Nyankiko yaduhuguye yatwigishije ati burya twese tuba dufite ubumuga hano.
Njyewe ndabona ndi muzima, wenda nubwo mfite ubwo bundi bumuga naba ntazi. Ariko ingingo zirakora neza nta kibazo.
Aha, nuko. Uwo mukobwa rero bari baziranye na Nyankiko mbere.
Yego.
Komeza.
Uwo mukobwa ni wari uzi amateka yanjye yuko nkora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku igare. Ubwo yarihereye nyine aganira na Pierre Nyankiko, bamvugaho nyine aramubwira turamutse waguye kampani yawe ukajya gukorera mu Bugesera wasangayo runaka akagufasha ibintu bikagenda neza. Mu izo nzira rero namenyanye n'uwo mugabo, tubiganiraho tuza guhura dupanga uburyo twabona ibyangombwa byo kuba twakora hano mu Bugesera, kuko turabiga turabibona.
Mwabihawe nande, uruhe rwego rwa leta?
Ibyangombwa byo gukora mu karere twabihawe n'ubuyobozi bw'akarere.
Akarere ka Bugesera?
Ka Bugesera. Mu by'ukuri njyewe uwo mukobwa yarambwiye ati umugabo witwa Pierre Nyankiko afite kampani y'abanyonzi ariko abantu ni umuga bwo kutabona. Noneho ndibaza nti ubundi njye nabitaga impumyi. Umuntu w'impumyi yayobora abanyonzi gute ko nzi ko abanyonzi tugoye? Ariko buhoro buhoro akagenda anyigisha nkumva biri kunyinjiramo, nibwo naje gufungurira amarembo uwo mugabo ndamubwira nti nta kibazo twakorana, nagufasha ukabona ibyangombwa ukagura kampani yawe gakorere n'aha mu Bugese. Muri urwo rwego nawe arankundira mbere umubyeyi mwiza, rero araza duhiga ibyangombwa turatangira gukora, ubu turi mu muhanda turakora nta kibazo n'ibintu biragenda.
Nuko mumaze ubwo ngubwo mumaze igihe kingana iki mukorana?
Twatangiye gukorana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 2017. Ubwo urumva ni igihe kinini, harimo amezi menshi turaziranye cyane.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Kuri telefone dufite Stanislas. Stanislas we?
Mwiriwe neza Thomas Kamirindi.
Urakomeye?
Ndakomeye cyane, mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu Rwanda.
Ufite akabazo cyangwa se igitekerezo?
Ubwo mfite igitekerezo. Ubwo nk'ibisanzwe ni Stanislas karahanyuze n'ubundi. Icyo nagira ngo nagira amanze mbashimire Ijwi rya Amerika. Noneho nshimire n'umutumirwa Nyankiko, namwumvise cyane.
Ari kumwe n'abarami bombi n'abatumirwa
rwose nabumvishije cyane, ahubwo Nyankiko arimo aradusekeje cyane aho turi. Ikibazo cya mbere njye manza kumwibariza. Yavuze ko abana n'ubumuga bwo kutabona we n'umudamu wiwe. Ndamanza mubaza, ese babanye mu mabyiruka yabo bavutse bafite ubwo bumuga cyangwa bwaje nyuma bombi? Icya kabiri nkamubaza, ese nk'abantu bafite ubumuga nabo hari abo yaba abasha kuba yafasha? Kuko ndi kumva yarabiteje imbere cyane. Murakoze cyane.
Reka ahita gusubiza Nyankiko we.
Karamen.
Uyu rero Stanislas wo muri Rulindo wamwumvise?
Murakoze Stanislas.
yewe navukaje indwara biti seru nyuma yo kurwara iseru ntabwo nahise mpuma nange nagiye mu mashuri asanzwe nk'abana badafite ubumuga kuko sinjya nkunda nk'abana bazima kuko niburya n'ufite ubumuga nawe ni muzima tuzagenda tuhugurana ku nyito
yego
kurya ntawe utari muzima ubwo ngubwo ariko kuba navukanye iseru nyuma noneho nza kugira ingaruka z'iseru mu mwaka mfite imyaka umunani ngeze mu mwaka wa kabiri primeri ni ukuvuga ngo na madamu rero nawe yavukanye iyo ndwara y'iseru aza kugira ingaruka z'iseru nyuma y'imyaka itanu icyo cya mbere ndumva nyisubije noneho ubwo ngubwo ababyeyi bacu rero baduhuje igatagara kuko twagera 1987 igihe niho nagezeyo madamu we yagezeyo 1986 ubwo twatangiye urwo rugendo rw'abana rwo kwiga ku mashuri yihariye y'abafite ubumuga ikibazo cya kabiri tujya turenga nyine kuko twaje gufashwa urubyiruko rusanzwe rw'abantu badafite ubumuga twarihere kuri bagenzi bacu iyo ugeze mu karere ka Ngororero ugasangayo umugabo ufite ubumuga bwo kutabona witwa Damanye Jean Baptiste n'umudamu we udafite nawe ufite ubumuga Oliva hari aho twabakuye hari aho twabagejeje nawe ushaka wajya kutwakurangirayo ukamureba kuko n'undi muryango wavutse inyuma yacu wumvise ko twashoboye nk'abandi tugende i Bugesera tuganira n'umuryango w'umugabo witwa Noheli nawe afite ubumuga bwo kutabona n'umugore we afite ubumuga bwo kutabona iyo miryango rero turimo turayikusanya tuyikorera isesengura ry'ubuzima kuko twari dufite aho tumugeze tuyereka icyerekezo n'uwo mukobwa Adrien yababwiye yitwa uwo mukobwa yabaye mu mago yacu yaherewe kwa madamu ubwo nawe ashatse umugabo akomeza kurererwa iwacu nawe tumugejeje ku rwego rwa kaminuza yiga muri College of Education Rukara n'abandi twakubwira byinshi kuko isaha ari burya ni ntoya unashaka kurengaho ibyo ngibyo waza dusa Kimironko cyangwa ukajya kuri interineti ukandikamo ngo babana batabona
mu magambo abiri
babana batabona muri Google ukajya kuri Kigali Today
yego
uhita ubona video yacu ukadusura ukashyira amatsiko ukabona uburyo umuntu ufite ubumuga kutabona afatisha imbabura uburyo yako yategura inzu harimo amakuru ahagije yose kuko bashaka kwerekana sosiyete yuko iyi miryango abantu bafite ubumuga barashoboye ahubwo bubibeshyaho nabo barashoboye kuko turashaka guhindura iyi si bihereye kuri twebwe ukurareba nk'abariya abasuguti bajya bavuga ngo muhindure isi
yego
buriya umuntu washinze abasuguti ndamwemera nawe tugenda dukura izo ndoto zose kugira ngo tubihigure
nyanyiko nawe wabaye umusuguti se
nanjye nabaye umusuguti nteranyira umwana
impamvu mbikubajije nanjye ni uko ndi umusuguti
banyitaga imbogo
Mbogo. Jendi Ronar Jwaye.
Okay.
Yee. Nuko.
Twese twagenda twisanisha n'ubuzima bw'isi. Tudaheranwe n'ubumuga. Kuko hari ikintu abantu batari bamenya umuntu ni iki. Siracyari kuri telefone.
Stanislas. Umenye yagiye kugira ngo dushake n'abandi barimo baduhamagara.
Umumbariza cyangwa umbariza n'abandi.
Yego.
Umuntu ni iki? Umuntu agizwe n'ibintu bine. Umwuka, umuriro, amazi n'ubutaka. Ibyo bintu bine nibyo bigize umuntu, nibyo bigize ubuzima. None hakaza n'ikintu cyitwa umuntu. Noneho ubumuga bukomoka hehe? Ni nko kwa kundi kirayi gishobora kubora kikabora agahande kamwe noneho bakakibojora. Natwe ubutaka bwacu twubatse kuko buriya umuntu ni za proteine nibyo turya kino housing twita ngo housing. Akaba ari imitsi yangiritse nizi mboni zangiritse ni bwa butaka mutugizi bera no kuvuga ngo icyo ni somo didere na busobanura twebwe ku mubiri ku butaka namazi twagize indenge yama ariko kubw'umwuka n'umuriro kuri bamwe niho duhurira n'Imana yacu twebwe rero
yee
ubwo bushake izo ntege zose
aha nuko kuri telefone dufite Innocenti. Innocenti we nawe uri gukurikira ijwi rya Amerika? Yee nuko kubera ko hari igihe mu Burundi mugira ingorane zo kutwumva. Akabazo cyangwa se igitekerezo?
Yego nakabazo hamwe n'igitekerezo. Eko mbele kukira umuhu yukire muri cyo shirahamwe Joseba iki. Nene ko hariho n'ugomba kugenziramo. Nende hariho ibintu byinshi bisaba kugira umuntu agenziramo cyane. Akomeze kukabaza nari yukite kuko twashaka n'ugenziramo kubera ko twongezerizamo abantu ngo cyane n'abakundeye. Ibyo ko hari birebire kugira umuntu yagenjemo umuntu yatanga.
Okay.
Yee.
Urakoze cyane Inosa. Iyo twumvise icyo kigo cy'ubucuruzi cyitwa Panyari Limited Pierre Nyankiko gikorera i Bugesera muri Nyamata nika nguhe nk'aho hantu hihuse hafi y'u Burundi. Dufasha Abarundi bari mu nkambi adiriye ajya mpuza nabo iyo baje gusaba akazi turaborohereza kugira ngo babashe gushaka amafaranga ubuzima kuko buriya serivisi bihwanye amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero nk'abo Barundi iyo baje tukabafasha tukabahuza n'abanyarwanda i Nyamata baraza tukabafasha. Iyo dusanze adafite igare turarimugurira, iyo dusanze afite amafaranga makeya turayamwongerera tukamugurira rya gare. Yaba asanzwe afite igare rye kugira ngo aryinjize muri icyo kigo cy'ubucuruzi tumwaka umufuragiro mukeya usaba kose kugira ngo tumumenyereze tumweke ubucuruzi uko bukorwa.
Umufuragiro Nyankiko we Innocenti ni umurundi umufuragiro sinzi n'ibiryo jambo risobanukiwe.
Ni amafaranga asaba serivisi atanga kuri serivisi tuba twabakoreye. Kugira ngo tumwinjize mu bucuruzi tumusaba amafaranga ya serivisi kugira ngo kuko ari umukonsulti uba wamwigiye umushinga nawe tukabasha kumutoza ubwo bucuruzi kuko turamwigisha tuti ubucuruzi ni iki ifaranga ni iki urya bikeya wizigame niyo prinsipe tubaha cyane. Adiriye yahera aho ngaho amfasha akagenda basobanurira kuko dufatanyije n'akarere ka Bugesera twakoze icyo twita igiceri project. Adiriye yabafasha akabasobanurira
igiceri project. Barame we ngaho rero nahawe
tukiraho nabwira Inosa kwinjira muri kampani cyo bisaba ubufite iryo gare ryawe waba utarifite ukaza tukari kugure ariko hagataho ntaragiraho ngaho bisaba kuba ufite irangamuntu y'igihugu uvukamo cyangwa waba utayifite wenda waraje mu rwego rw'ubuhunzi ukaba ufite icyo twita akarangampunzi icyo gihugu afite ukaba ufite imbaraga zo gukora ukaza utugana urakatwereka tugafata nomero zako tukamenya adresi yawe ubundi ukaza tukaguha iryo gare tukakongeza muri kampani ugakora nawe ukabasha kuba watera imbere. Mwo mufuragiro bababwiye niho hava umwenda w'akazi kuko ugomba kujya mu kazi wambaye ikikuranga y'ukuri mu kazi. Ubwo aho ngaho Innocenti arahasobanukiwe ariko nanone mu rwego rwo kwiteza imbere tugira icyo twita igiceri project. Ugomba kubukora mu muhanda byanze bikunze wizigama. Kuko ubaye utizigama imbaraga zazageraho zishira ka kazi wakoze kakaba gapfuye ubusa ukabura umusaruro wagakuye. ariko ubwo icyo giceri project ni amafaranga 500 utanga buri cyumweru akandikwa mu gatabo kawe ukakabika. Ayo mafaranga ni azagufasha muri cyaje uzaba udashoboye gutwara igare akagira icyo yakugoboka. Kuko mu ntego za company intego ya mbere ni ukwigisha urubyiruko kwihangira umurimo no gukora twizigama. Kuko icyo tudashaka ni umuntu dukorana nawe akorera amafaranga yose ayajyana mu nzoga ayajyana mu bintu bidafite agaciro. Ijya dukeya wiziga mutundi ejo hazaza hawe hazabe heza uvuga uti uyu musaruro nawe ukuye muri kampani. Kuko njye hari ikintu kijya kimbabaza nkabona umuntu udafite ubumuga bumubuza gukora arirwa yicaye asabiriza.
Kandi hari ashobora kuba ari n'umusore cyangwa se inkumi
ari umusore ashobora kutuyoboka tukamwereka iyo nzira agakora agatera imbere. Njye birambabaza cyane ari naho nahera nshishikariza urubyiruko rwose rwumva rufite imbaraga zo gukora kuba bakwibumbira hamwe bakagira ikintu bareba bagakora cyangwa bakatuyoboka tukabigisha akazi.
Reka nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga turimo turaganira na Nyangiko Pierre washinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Panya Limited na Barame Adrien uhagarariye iki kigo hariya Inyamata mu karere ka Bugesera mu Rwanda. Hanyuma rero iki kigo gikorana n'abasore bakora umwuga wo gutwara igare batwara abantu n'ibintu. Ahubwo Barame, hari abakobwa se baza mu muryango nabo barimo?
Okay, abakobwa turabakira. Ashobora kuza akavuga ati mfite igare ryanjye akishyura uwo mufuragiro akaba yatuzanira musaza we akaba ari gukoreramo ariko akorera ku izina ry'uwo mukobwa.
Kugize umukobwa mutamwemerera?
Oya, twamwemerera ariko nabo baracyitinya. Gutwara igare ni akazi gasaba imbaraga cyane.
Nyanyiko, yego,
aramutse aje avuga ati ni njyewe ugiye kuryitwarira nta kibazo byaba na byiza byadushimisha.
Nyanyiko, hari icyo wari ugiye kongeraho?
Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ubungubu turimo turafasha abakobwa kuzana amagare yabo cyangwa akaza akaguza muri kampani amafaranga akagura igare mu izina rye. None tukamufasha kucunga uwo muntu ariko ibindi byo none uyu munsi wa none twatangiye kugura amamashini adoda kugeza dutangiye dutekereza kuri bashiki bacu. Uyu munsi kuri iki cyiciro tumaze kubona imashini tugiye gutangira no gutekereza rero ku mishinga y'abantu b'abakobwa kugira ngo ntitugafate icyiciro kimwe ngo tureke ikindi. Kuko burya ibintu byose ni ukuzamurana. Hari ibintu twita rero ngo jenda, ubwuzuzanye. Umuhungu yuzuzanye n'umukobwa babashe kubaka igihugu, babashe kubaka isi, babashe kubaka aho batuye.
Ijwi rya Amerika, kuri telefone dufite Cedric. Cedric we?
Niwe neza tumasamire.
Urakomeye?
Ndaho.
Akabazo kawe cyangwa icyiyumviro?
Nyagomba kushima cyumviro cy'abantu.
Esuherere, banza ubabwire aho uherereye mu Burundi.
Oya, ndi Kampala, Uganda.
Uri Kampala?
Kampala, Uganda.
Ariko uri Umurundi?
Ndeko ndi Umurundi cyane.
Nuko nuvuga Ikirundi, yego. Bandanye. Yego.
Nyagomba ndabatere, ndabashimira kuri icyo cyumviro bagize. No mu Kirundi baravuga ngo ubugirigiri bigira babiri. Kandi mujya gufashanya n'ibintu byiza byamye biranga ba sogokuru. Kuko mugiye hamwe icyo umuntu akoze ari umwe kiba gito gusumba icyo bakoze ari benshi. Muri make nagomba kubashimira cyane kuwo mugambi biyumbiriye.
Yego, urakoze cyane Cedric.
Yego, murakoze namwe. Nakakeye
Nyanyiko we?
Cedric Karame.
Yego, mubwire.
Nashakaga kumusaba ngo kuko ikigo cyacu cy'ubucuruzi ntabwo kizirikira mu Rwanda, ashaka twazahura kuri twashaka kujya gukora isesengura ry'ubuzima bw'abantu b'urubyiruko Kampala, tukareba icyo twabafasha. Kuko twafunguye muri perezida wacu Paul Kagame atwinjiza mu miryango myinshi igihugu gikoreramo rero no kuvuga ngo dufite East African Community naho ngaho tuzahagera ahubwo abadukorera isesengura ry'urubyiruko rwaho rukennye iki rubura iki kugira ngo ruve mu bushomeri turi karibu kuhagera naho
yeye arabyumvise ubwo ndizera yuko muzabonana hanyuma mukabiganiraho ku buryo buhagije
kuko twebwe twiteguye gukora hirya no hino niyo mpamvu tuma dushaka abafatanyabikorwa kugira ngo uyu mushinga n'ubu wa nyanyego pe nabara na deye ntabwo tuwugire uwa rusange uw'itsinda rinini tube twakorera nko mu mugabane wa Afurika hose cyangwa tukagira nko mu Bushinwa nk'uko perezida wabo yatangiye kujya mu Rwanda tukagura ubucuruzi bwacu
niko se barame namwe mu mwegereye Burundi na nyankiko naho mushobora kuzajya gushinga yishami
naho birashoboka kuko naho ni muri East Africa naho ndumva tuzagerayo
yee
kuko icyo tudashaka ni ukuvuga ngo hari abarundi bavuye hirya bakaza gukorera inaha ugasanga birabagora cyane naho tuzabasangayo dukorereyo bajye bakorera bakora batahi wabo bitabavunye bambuka umupaka uko burya iyo ukora akazi utahantu kure birakuvuna
yego
abatwumva nabo bashyira umutima bagira umutima utuje tuzahabasanga rwose nabo dukorane
yee urakoze barame ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Jean Claude we ko telefone yawe ivuga neza uraho neza nanjye ngo ivuga neza iravuga nabi karame
muraho
uraho neza akabazo kawe
ndi ngukoresha kurudi mu burasirazuba bw'u Rwanda buri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Rema ya mbere
yego
mbaje kushimira by'umwihariko ikiganiro muri isanga gikomeje kuduha umwanya tukabasha kuganira n'abatuye isi yose muri rusange tumenya amakuru avuga n'iryo n'iryo n'umuganiro ibyo dutangamo ibitekerezo ni ikintu cyiza cyane nishimira kandi kikakimaze kungirira kuri byinshi bitewe n'ukuntu radiyo y'ijwi rya Amerika nyikunda mu makuru meza itugezaho
nuko ndagushimiye mu izina ry'ijwi rya Amerika gusha ku ngingo rero
n'ukuri nuko nabonye insanganyamatsiko ibivuga nibyo kuko urubyiruko usibye n'urubyiruko igare ni ikintu gitunga umuntu akabasha kwikura mu bukene akaba yagera ku rwego rwo hejuru ndetse ko bamwe banaguramo n'imodoka cyangwa moto n'ibibanza kuvuga ngo urubyiruko rwa hano mu murenge wa Gashanda rwibumbiye muri koperative iriya y'abanyonzi itwara abantu ku magare iyo bari gukora rwose usanga bafitanye umurava ikindi bakuyemo inka bakuramo amaduru bamwe ni n'abacuruzi ndetse abandi babaye abamotari ariko akenshi usanga abajya ku mwuga w'amagare bahita bazamuka bakaba abamotari mbega ntabwo uri umuntu ukora umubare uzi icyakujyanye mu kazi ntabwo uri umuntu w'umusore wanyongwa igare imyaka ibiri utarabona ikibanza ngo ubashe kubaka nk'abandi cyangwa ngo ubashe kuguramo moto cyangwa ngo ubashe gukora n'ibindi bikorwa biguteza imbere n'umuryango wawe
niko se Jean Claude we
karame
nawe iyo koperative uyirimo
ubu tuvugana si irimo kuko mfite ibindi nkora ariko mukuru wanjye we amaze gukuramo inzu yakuyemo inka kandi n'ubu mvuga w'igare aracyaho ukora kuko yawutangiye afite 18.32 uri kumva kandi si we wenyine n'abantu benshi cyane umwuga w'igare maze guha urugero usibye rega burya n'akazi konyine k'ubunyonzi burya iyo ufite igare n'akandi kazi wakora nko kugemura amata nko kuzana amazi nko kujyana wenda n'imyaka mu isoko igare burya ni ikintu kigufasha cyane mu buzima bwa buri munsi kandi bukaguteza imbere ubwo rero ni ukuvuga ngo rwose kumva ngo umuntu yabuze akazi akora ntabwo mba mbyumva numva njyewe umuntu yambwiye ngo yabuze akazi ahubwo museka kuko burya wowe ubwawe niwe ugomba kwishakamo igisubizo cyaguteza imbere mbere yo kwicara ugategereza abazaza kugutamika ubundi tubyita gutamika umuntu kandi afite amaboko n'ubwenge
Jean Claude we reka ngushimire hanyuma nyanyiko n'abarame hari bashobora kugira icyo bavuga kuri icyo gitekerezo cyawe tubanzirize kuri nyanyiko karame
muri rusange abayobozi b'ijwi rya Amerika n'abatuye isi yose by'umwihariko ko n'umuyobozi w'akarere ka Ngoma wacu Rafaelis Ntambaje n'uw'akagari bose ndabashimiye cyane kuba tubashe kuvugana kandi aho bari bakomeze bagubwe neza.
Ndagushimiye cyane.
Nawe urakoze kamirindi.
Nyankiko we, igitekerezo cya Jean Claude. Yego,
arumva Jean Claude. Ntambaje meya Ntambaje Afrodisi
aha
uri akigahini
mwariganye
nabaye none na mwarimu wanjye wanyigishaga igiswahili yanyigaga imbere cyane none anarangije amashuri yagarutse inyuma kunyigisha.
Ubu rero nimba kumva ndahamya ko umuteye ishema
cyane rwose. Ni ukuvuga ngo no muri presidente yanjye ndashaka kuzajya nawe kumutera agacumu k'ubumwe wa mugana w'Abarundi amuzamurira urubyiruko rwe ndashaka kuzajya no gukorera muri Ngoma kuko icyo kigo cy'ubucuruzi ntawe gikumiriwe mu gihugu hose twipremerewe nubwo hari aho tugira tugakumirwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze ariko si bose n'abatari bagira imyumvire yuko tugomba gukora natwe dukwiye kudasabiriza.
Afrodisi se yarazi ntambwe umaze kugeraho cyangwa yaba bimenye ubungubu?
Tujya duhurira tujya gusura ikigo cya Gahini twarahuye turaganira. Wasanga rero amakuru aragenda mu Rwanda arabizi kuko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona no kujya twiteza imbere birwa benshi cyane baza kwigira utanga ingendo shuri ku muhanda wa Kimironko kutureba n'abatwandikira kuri interinete kuri yawe bavuga ama email bavuga ngo Pierre Nyankiko ese tujya duhura gutyo tusharinga ibitekerezo na myango rero yarabizi.
Barame, nawe hari icyo wavuga se kuri iki gitekerezo cya Jean Claude?
Jean Claude rero ndamushimiye kuri icyo gitekerezo cyiza atugejeje kuko ndumva urubyiruko rwo mu iki gihugu cyane n'abandi bose batwumva baramutse bahaye agaciro umurimo bakora isi yaba nziza. Kuko umuntu ahera ku igare rishaje mukozi kumwe akaba rigize rishaje agakomeza agakore afite intego nziza mu minsi mike abageze ku iyo moto ye yigure. Ni muri urwo rwego rero numva nino kampani turimo mwaka kanya turi ku magare dufite intego yo kwagura noneho tukajya no mu mamoto tukabifatanya n'amagare. Amagare akaba intangiriro y'umuntu uje mu muhanda akiga akabonera perime agahita ajya kuri moto tukava no kuri moto tujya ku modoka kuko icyo tugamije ni iterambere rya twese.
Abana banyu noneho rero bazagire no mu ndege
igitekerezo cya Barande ni uko tugifite muri kampani kuko uyu munsi wa none ngurira igare mukuru wanjye nari muguriye 2023 ariko iryo gare ryamaye amacumbi Kimironko ncumbikiramo abantu badafite aho baba. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ikigo cya Panya Limited cyiteguye kubona ingwate kushaka moto kushaka imodoka kuko dufite ingwate twese twakweka amabanki. Ni ukuvuga ngo dufite ibibanza bitandukanye hirya no hino tuzubakamo ubu ngubu tuma tubashishikariza abantu waba ushaka kubaka nka apayitoma kuko uvuze ko nakubwira ngo kimwe ngo nabo tubafite amacumbi ducumbikemo abantu ubu ngubu tubashishikariza abantu bafite amafaranga kugira ngo baze dufatanye maze kugura ikibanza kizubaka apayitoma muri Kicukiro mu murenge wa Masaka kugira ngo tuze tugikemure ikibazo cy'amacumbi. Ni ukuvuga ngo Panya Limited ni ikigo cy'ubucuruzi kirambuye iyo ndege tuzayigura.
Kandi ni ikigo kinasora gitanga imisoro muri leta.
Rwanda Revenue iratuzi, RDB iratuzi, dutanga biri amasuku amafaranga dutanga buri kwezi y'isuku leta iratuzi. None si imihanda twaba dukoreramo yakorwa n'iki? Tuba dukwiye kubigiramo uruhare.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga. Panya Limited ni ikigo cyashinzwe na Nyankiko Pierre numugabo ufite ubumuga bwo kutabona abana n'umudamu we nawe ufite ubumuga bwo kutabona ariko bafasha urubyiruko kwiteza imbere. Kuri telefone turi kumwe na Bernard. Bernard we?
Oui.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje mfise. Igihe ishyirahamwe narifasha abanyonzi gusa nka jyewe nkora akazi i Kigali ntaha kure ntibashobora kurima nkata ndaritaha ko kugira ngo nanjye ndabe ko nakwiteza imbere kuko ayo ntegesha buri munsi ari menshi.
Uri umurundi ariko nduvuga ikirundi?
Ndi umurundi.
Ukora i Kigali utaha hehe?
Nkorera Nyabugogo ntaha ntuza za Nyacunga. Nk'ubu barimpaye rishobora kumfasha yose nyisa ntanga buri munsi nayatanga mijyo shyirahamwe nare nkashobora kwiteza imbere.
Nyankiko we wamusubiza iki? Ariko Bernard buretse gato Nyankiko Bernard
wi
ubugumye ku murongo hanyuma muganireho gatoya.
Murakoze
Bernard. Muraho
muraho neza.
Amakuru
ni sawa. Njyewe ndi Kigali Nyabugogo.
Ndahazi. Ni ukuvuga ngo wowe ufate telefone yanjye 0788 5 9.
Reka mfate ikaramu ndayandike mfite ikaramu hano.
Aragutunguye.
0788
5 9 12 0 7 0 7. Uzamamagare uze dukore isesengura ry'uwo mushinga wawe. Niteguye kugufasha kod kuko nicyo numva nzamarira Imana, nicyo numva niwo murage zahisi nanjye.
Bernard we
cyane
ye Bernard, ahubwo rero ntuzirangareho, ahubwo iki kiganiro ndi wowe iki kiganiro kirangiye nahita mukubita urutsinga hanyuma tugahita dufata gahunda.
Yajya kuri email akandika Pierre Nyankiko nahita mbibona kuri email byose si buryo bwo kuganira.
Pierre Nyankiko ni mu ijambo rimwe. Hanyuma
udakoresha email se umuntu yabasanga hehe aho mukorera hamusobanukiwe cyane.
Ugana ku isangano
Kimironko?
Ku isangano Kimironko.
Ugana ni muri izo nzira
uzabona uzatuturanye na biro yitwa isangano abakozi bo mu rugo.
Yego Bernard, ahubwo wowe mushake yaguhaye nimero ya telefone ye nakubwira iki rwose wowe niwirangaraho n'akazi kawe. Urakoze cyane
ku ijwi rya Amerika. Nanjye ndabakunda cyane.
Ye natwe turabakunda rwose. Komera.
Komera.
Reka Sylvestre yakire Bernard. Sylvestre we? Sylvestre?
Ndakumva.
Akabazo kawe?
Akabazo kanjye sinategereye ikiganiro neza. Nari mu bintu by'ingorane narindire kugira ngo tuvugane hamazanye ikiganiro kiraheze.
Wowe ntabwo kirahera, urabeshya. Gishigaje nk'iminota 20. 15 nari nkabije.
Nibuta gatoya.
Oya, reka wowe kudutesha igihe. Nimbutakurikiye. Urakoze. Ubutaha uzakurikire hanyuma uze mu kiganiro uzi ibyo ugiye kuvuga. Urakoze. Ariko rero ugume kuri radio ahubwo wumve uburyo kiri burangire.
Ndaguma kuri radio.
Urakoze cyane rwose Sylvestre we.
Nawe urakoze, uraho neza.
Yego ndaho ndakomeye. Nuko Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Niko se baramewe?
Yego.
Ko Nkiko avuga ngo iki kigo ni cy'ubucuruzi. Uzi afitemo inyungu?
Mbo, inyungu nini mbibonamo? Kuko inyungu ya mbere arimo arahesha abantu babana
n'ubumuga ari kubahesha agaciro. Uti gute niba umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona avuga ati ngiye gushinga kampani nyagure ikorere mu gihugu hose, natekeze kuba yavuga ati kuba ntabona ngiye kubigira iturufu mbirishishe ngenerwa nicaye nsabiriza, ahubwo akavuga ati reka nkore umushinga fasha urubyiruko gutera imbere. Iyo niyo nyungu ya mbere. Kandi ndahamya neza nashidikanya yuko no ku mufuka hari ikinjiraho.
Reka kitwibwire nimba gihari.
Inyungu irahari. Ntabwo ubucuruzi ni ubucuruzi. Serivisi kandi yose ni amafaranga. Urya serivisi isobanura amafaranga.
Serivisi iragurwa.
Serivisi iragurwa. Ni ukuvuga ngo rero iyo uje tukakwinjiza muri mu kigo cyacu, hari icyo tugomba natwe hari icyo tukugomba. Ni ukuvuga ngo dushyiraho abasekirite bagucunge umutekano, dushyiraho ibiro ikodeshwa. Rero ni ukuvuga ngo iyo niba wakora 300,000 ku munsi, hari amafaranga abwiwe nawe ari uburyo wagakwiye kwishyura wa muntu ugucunga yanzu dukoresha dukoreramo.
Yego.
Wa musoro wa leta dukorera, wa musoro wa leta dukora. Kuko nago ngora mu rufanga yange mu mfuka. Ngurumba ko nawe urumba ko byanga byako niyo mbonye amafaranga asago akakwirira byo serivisi zose twasabye. Kame murange negere mushahara.
No nimba tari ibanga ahari ntabwo yavuga yose uko yakabaye, ariko kaduha nk'urugero gatoya. Aragutunze.
Arantunze. Ni inyongera kuko kamiri ya kandi agenda kuvuga ngo ndi mu rwego rw'umuntu ababaherwe. Ndende kuhembwa 50,000, ndende kuhembwa 100,000, ndende kuhembwa 200,000, murabyumva nawe. Arantunze. Iyo birenze kuntunga ngo baka amacumbi akagura ibibanza byubaka amacumbi, iyo wenda kuvuga ngo ngiye kubaka aparatoma.
Yego.
Nawe mbiyo neza.
Kandi
ndikura muri yose wite kigo cy'ubucuruzi.
Ubwo mufite n'uburyo bwa comptabilite byose bikora neza?
Burya Rwanda Revenue idusaba comptabilite ihamye. Tuba tubikora rero tukabyohereza kuri online, tukabyohereza Rwanda Revenue ikatucaginga gutyo. Irahamye. Dufite inzobere zibishinzwe
zikora ako kazi. Niko se barame na uwo mwuga uragutunze wo kunyonga ugutwara abantu n'ibintu ku magare?
Nanjye birantunze cyane.
Kuko
nimba mva mu rugo nta mafaranga 100 mfite mu mufuka ngataha nk'iyo 300,000 birenga
ku mugoroba.
Kuvuga hari abantu benshi ndoshye umushahara kandi ntware igare ryanjye. Gutwara igare
ntakabwira
umuntu ukagatunga n'umuryango.
Buretse uze kukitubwira, mureka banza heze. Yego.
Gutwara igare naye ndimo mvuga ngo gutwara igare ni akazi gatunga ugakora akagatunga n'umuryango. Kandi akabasha kuba yakora n'ibindi bikorwa byamuteza imbere.
Inyanyiko ngo hari ahantu rero utaga n'igihumbi.
Ibyo bita ibimena cyangwa sosiyete umuntu aba birimo nibyo bituma umuntu azamuka cyane.
Bitandukanye na wa mushinga witwaye igiceri project.
Bose umuntu aba arimo. Ni ukuvuga ayo mafaranga yose ava ku igare, nta handi ava kuko ava ku igare.
Nuko.
Ni ukuvuga ngo
yego.
Kuvuga ngo nubwo nirindi tsinda twashyize ku ruhande, ngenda bakora ibisesengura by'ubucuruzi. Gucuruza ni iki? Ni abantu 14 batanga inota y'igihumbi ugaha umuntu 140,000 yihuse.
Ni ukuvuga buri munsi se?
Igihumbi cya buri munsi gihoraho. Ayo mafaranga umuntu ayafata hashize iminsi 10. Ni ukuvuga ngo buri muntu atanga igihumbi cya buri munsi, tukayegeranya iminsi 10 yashira tukayaha umuntu. Nibwo umuntu ahita afata ibyo 140,000.
aha ntabwo ari make
ari menshi niba tugenda za kibintu biteza urubyiruko imbere udukoryo turimo tugenda duhangahanga aho kwirwa bajya kunywa inzoga
cyangwa za drog ibiyobyabwenge
turabinginga uri bajye muri aya matsinda
aha
ukuza kubona nk'akabanda k'ibihumbi ijana igare iyo riteranyije yitwa igare riteranyijwe ibihumbi ijana na cumi yari byinshi
aha
ukumva cyangwa amakini urira murumuna wawe amagi mirongo itatu atangira acuruze nawe ayatembereza mugurira ubunyobwa ntabwo abucuruzi ubukwiye kuri iryo gare ashobora kuba afite nk'abana batatu bane bakora utwo turimo kandi nawe akorera ku igare hariho uburyo bwiza bwo gukora akamirimo
burahari ni uko abantu batapfa wa mugani dufite uburwayi dufite ubumuga bukatugira imbata noneho mureke duhe n'ijambo Richard utegereje kuri telefone Richard we Richard
we n'amahoro
n'amahoro wiriwe neza
n'amahoro niriwe neza
ye ufite akabazo se cyangwa igitekerezo
narishise akabazo
ye uherereye hehe mu Burundi
sindi mu Burundi ndi mu Rwanda
aha ye komeza
natangura gushimira uwo muntu w'Imana
yego
yumviriye ngo uwo muntu afise ubumuga akaca yumvira gufasha abandi bantu kandi atabumuga bafise uwo muntu amukiritse
nyanyiko we
muraho
ngibyo
yekomeza
Risha
ego akabazo ka mbere
utugira tugufi ya kubera ko dushigaje iminota 8 gusa
akabazo ka mbere nagomba kumubaza none nk'umuntu aba adasanzwe afise atamushinga atanguriye ko abafise agiye muri iyo asosiyasiyo barashobora guca bamuha iryo kinga natangura gukora
akandi
kabazo nagomba kubaza umuntu agomba kuba umunywanyi hasabwa iki
Nikos Risha ibi byose bari babivuze mu kiganiro mu minota yashize ariko reka noye kukunigana ijambo ibisubizo byawe babiguye mu magambo make cyane hanyuma duca umwanzuro nyankiko n'abaramerika duhere kuri nyankiko nimwongere mu mwibutse nimba mutanga ikinga igare n'ibindi bisabwa kugira ngo umuntu abe umunyamuryango duhere kuri nyankiko
yagakwiye kudusanga tugakora turabana tukamuganiriza bakaza azaze kuri byo twatanze nomero
nagomba kubaza mu Bugesera mu Bugesera mufise biro
nyankiko buretse noneho kubera ko ngo Richard ari mu Bugesera barame amusubize bavugane aho bazahurira
Richard aherereye amagana hehe
mu Bugesera
Nyamata
mu mujyi dukorera mu mudugudu wa Gasenga ya mbere ahantu bita kuri 225
mugasenga
ahantu hitwa 225
mu mudugudu kuri 225
Richard ndumva wahayoboza rero nimba utahazi
cyangwa nagwa nomero yanjye ukaza kumvugisha nkakuyobora neza
ye yimuhe Richard ufite agakaramu n'agapapuro
waza kuyimba ikiganiro giheze
arayiguha gute
nta kibazo uzaba ari izantu panyeri nitedi ikorera kuri 225
hari icyapa
usanzwe ngo usobanure
hari icyapa byanditseho barame we
yego
icyapa kirahari ye Richard we ubwo rero wahayoboza hanyuma ye urakoze cyane
sawa murakoze nawe
ye Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda ikiganiro murisanga nduzi dushigaje iminota 5 none muri iyi minota 5 ntabwo itageramo neza nyankiko Pierre washinze Panya Limited na Barame Adrien uyihagarariye inyamata reka twanzure nyanyiko we ijambo ryo kwanzura
ya ijambo ryo kwanzura nashimira ijwi rya Amerika byadutekerejeho nashimira na Adrien waduhuje na Kamirindi
yego
no kuvuga ngo rero ndashimira leta y'u Rwanda yatanze uburyo bwo gukora n'ufite umuga nawe akabyibonamo kandi ndasaba abayobora aya mareta yo muri East Africa cyangwa n'ahandi anyingurira imiryango amerande butubonane n'abayobora ibyo bihugu
Kenya
perezida wayo na nyakubahwa Paul Kagame uburyo nk'abantu batanga kubonana nawe umwanya uburyo bamu umwanya nkagenda tukaganira kuko ashaka ko perezida agira ngo tuganire ibigendanye n'uru rubyiruko turimo tugenda tuhura narwo turasaba rero bamenya utureba dutandukanye bareke dukore ubonye kutubangamira batubuza gukora murakoze cyane
ye na urakoze nyankiko hanyuma nyankiko inshuti z'ijwi rya Amerika aravuze ngo hashimiye Barame kubera ko yaduhuje Barame nibyo yaranditse kuri Facebook VO radio yacu ati ariko ntabwo mwari bukuntu mwakora ikiganiro kuri uyu mushinga Panya Limited iki kigo cy'abasore banyonga amagare batwara abantu n'ibintu ku magare nuko ndamana nimero ya telefone usibye ko twari twaregeze no kuvugana mu kiganiro cy'umuziki kimwe cy'adususuruke cyo kuwa gatandatu mu gitondo nuko nguko rero Panya Limited nayimenye koko nukubera Barame Adrien Adrien nawe rero ngaho ijambo ryo kwanzura
mbere na mbere ndabashimira ijwi rya Amerika ikiganiro ku buryo mudutekerezaho nkongera ngashimira Pierre Nyaniko watekereje kuzana umushinga we hano Nyamata ariko by'umwihariko ndashimira Perezida wa Repubulika we wavuze ati mureka amagare agende mu muhanda
kuko hari igihe umenya hari igihe bigeze kushaka kuyaca
yari je byari bimeze nabo abanyonzi tubayeho nabi cyane ariko ndamushimiye mbikuye ku mutima murakoze
ye nawe urakoze Barame Adrien uhagarariye Panya Limited mu Bugesera hariya inyamata nizere ko na Richard muzahura hanyuma mukungurana ibitekerezo nizere ko Bernard nawe azashaka nyankiko yamuhaye numero ze za telefone mwese rero ndabashimiye cyane nyankiko Pierre we ndagushimiye
nanye ndabashimiye cyane rwose kandi uzanumire ku kitondo tuganire
ye nzabikora nzagerageza cyane cyane ko tunategura iki kiganiro wambwiye yuko uti ntapike ngusaba nzizana uzantumire gusa nzabikora ye hanyuma kandi uturamukirize na madamu wawe n'abana uti mukomere
murakoze cyane
Barame na urakoze cyane
murakoze
wowe ntabwo urashaka ariko
ndabiteganya umwaka utaha ubu ndimo ndiregeranya neza
n'udufaranga umaze guteganya n'inkumi n'inkumi warayibonye
inkumi narayibonye
mwarashimanye nuko nguko mukomeze rero mutera imbere Barame Adrien inyamata na nyankiko Pierre ku Kimironko i Kigali mukomere cyane namwe nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashimiye byimazeyo nakagaruka hanyuma mukanya gato cyane nko mu munota umwe n'amasogonda ni amakuru avunaguye ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda mbibutse yuko tuvugira ku mirongo 19 na 22 metero muri onde courte cyangwa se imirongo migufi mwese rero murakarama
mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.